studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ono hedi be studio tamani yoda sa yodo sakki ko modu sumandi ko halanto on kabaruji gondi dodi yudi maison la presse labmako nu jira wonane to bo gijanta to tuna torrobe be yanti e do habatobe inde onu le mali do le region gawo taton keddike e lebe ko finaji bulubulo be njoyondu mbarme e le ko bombor fusi watno mobilaji mabbe abato non Burkina Faso du torrobe chami e do Dakar de Malinkobe nyongiti be mantaw fay goto machine binaka ka non kulur mudu mawnifa sannen e bat chapan jedde dido bo onu odu sema holliti weltike e ko mali hawre makko ko nena kananke leedi ndi silmini tekde yontere nde do horebe sinibe kawrangal fa famine dum en ko hala hen ko o yata du luma mango bamako heedi tan nden almusaddam maadi maggo ana buri milliards sapantati sefa syndicat julabe sewbe no weltike e o golle andini du toggu manga siji kesidi ka ndadata bawde julabe yo di ngoni sembe kabaruji di men jogani an bismillah don e dosti jotta mani yembe jogibe kabardo be anda ko ngoni du chami e do d'accord de gendarmerie en murja les cercle nara les régions kulikoro o nena dum wadi hanki be cumi nokku o pad mabbe soutude se jada yogabe ko heba e nande heedi ton be kufinaji bulobula taton keddike hen joyandu barmi les tuna pewtinaka e bombore fewde ebe e habatobe woni be les régions ga jokko kejaado duni minisma o honnike kaado masi peetunaake soldes mabbe habantobe deejere kedde na Ousmane Niali Boule fa beedro den faamu
gollobe oni kolli wiide bombore de felli wattu setter bete kenyando lawul anefis gawo le region gawo o be kufunaaji bulubulaaji hijande doytanno de wonno ko mobel mabbe nabbi do bombore taton e mabbe kedde ge hen njoyondum barmi faasanne be kolli wiide le on wattu fu be itti himbe mabbe yaade le o nokku fa denaagu don darane kanyed fahimbe barum be kebe chawre larme Bangladesh holli wiide to capital leydi mabbe to dum wonno Dakar soldats e mabbe wonbe le minisma woni be torraka hewti taton kedde ge hen nayon barmi e wi mabbe soldats e mabbe wonbe le leydi Mali pale keno e wadugol bonanda nyande asawerende farde dun wadde nyande aljumarende bombore fusino le d'accord de himbe Mali nyongiti be mentawo hedde jibo le saha leydi Burkina maydo wada yo bonanda ka be kolli wiide himbe hewbe barmi de d'accord de mentawo illahi tande 2012 ana buri himbe mali ujinaji jeego nyongiti e onoku do e jibo ana wara e kilometre ngaji sappo le lamusum bonandaji kewdi e war horeji ngada ma don le o lamu gondo hedde kerol mali
kulol mawnindo du fasane le d'accord men tawndo e wi Mohamed ak Mohamed El Mokhtar goto e le malinkobe nyongiti be nokku ton o yo joni woni aranda ko lawan mawnu ka bodri kan o nen o andini du dabare fu ba maka faana nena gu ila dum wadi ka kanko Mohamed ak Mohamed El Mokhtar o nyongiti do to montato le Burkina Faso wonko halde hawa berte keddena Mamadou Sama Seku
jonun rande min nana kabaru bonandaji fewde d'accord de nyongiti be en gar Burkinaga andon wido dum imma de bonandaji di wonno pos mangal pat en wada fi d'accord de bonandaji lati sababu hakkilaji nyongiti be fuf imike be kulisan gladi ngadi dum min tayka fi figol dabri jikertade sobe wattu jon ofe goto wala ner posu do bonandaji di ngada do hewti d'accord de mangal pat en didi ngodi goto ka en heddi fa hande kono bibini dabri jikertade fuf piaka so wala dum siki wala fi sifa bonandaji di jadi ko be ngadata der d'accord na nokuji gudde
kala ko jiddon famitaade poode fayde be mel amen Facebook na Twitter on bawi do noddu do numero 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon hakkilaji modon sema holliti weltike ko mali hawri e batu chapane jeddo dido be woni yontere jabbinde de le ngalure New York kanaka leddi doni ibeka ono jaadunodo du e horbe gube cinyede kawral de ere galde o selmini nyande asoere de du fa o fammina be ko tongi le batu o ko ben do hor ka ngadi noddanga fewde laami be leddi fa kawral kebangal yontere jabbinde hakkunde gede didi de gonda yalla du ana basi o ana nyifa fafe kanko almu ak Mohamed goto eli hejabe hala sima wonko ha december dumbiya keddena Mamadou Sama Seku
le président de la République du Mali
a kana kelid ni an hajano famude no golejiti ngurri watu joni o ndarno men kulitimo dubbe sema e plateforme chini talkur argul basi fa abada no wadi du kedabe lamube ndarno e watu mudum kanko kana kelid ni ana wono e dawul ndarno an hanno min jami martno mo kumpa kala ko golla ko yalla kanko dunna na pabo min e golejidi sabe gube sema e plateforme na kasindini bilam ko be ngatana be hakillo sabe so ndi min kebali fa ba lam ko be lidindi yama golejidi wasa yar yeso denno an haani mo fuf wada bodde mudum yalla golejidi na jara yeso yodi kuncene hore honon il fochintina e letal kurundu dum woni e do tayta muña fedde cps e kanyen ministre an haani gorma o do kuncene hore no fewiri golejidi yalla idi keballa wol no yawiri yalla dun no jamare de na tay ko der ngurna mabbe nyande fuf nafakaaji dido talki ciinaadi de
ngallure baman ko ndedu waran hebde ko warata luma mango heso go hono mu heewan ana buri milliard 33 e jeddi sefa gadateedi e maadi maggo kananke lid meden di ibrahim bokar keta joini tufere arander de nyande aljumaare de syndicat julabe sewbe do yotti o do projet o kita iroldu julabe keban do jodo pade maadi maggo tilade cogu hono manga siji didu ndarta bawde mabbe nana kanko cheikh oumar sako o hore julabe sewbe won ko halde baba kunta keddana mamadou sama seygu
gila wattu cumu lumo lolingo marché rose julabe hobbe moussa ma jawdi mun en denno lam o bammi anniya mahoudi nokko o e hakil am dum ye wuli yonki modo wonande bibbe leedi ndi denno men dontingol e dou mojjere e dou wuji kewdi faaso wonno kuji kebaade kanko mer o na wonde e dartu nokkuji goddi nokkuji di julabe nabete fadde golleji mahugugul timma kala jognobe nokku der lumo kingongo tottata nokkuji mabbe tawabe njobali fay mbudo wona fe sifa golle yibbe la golnobe ko mun wajibino ba yomiloji kewdi njobbe kabar mudum dawrata no dum forrata e bawde kambe julabe
vraiment la porte de tous les commerçants
hono futaguji golla mobilaji yude sofera fawada apparaté en bawi fotrade yo kado ania biro mawdo dendangal syndicat dono mobilaji le malido darti nenno feddende hebi ardo keso cakite yontrende do ardo golle makko non yo hokkude syndicat dole kany e faminde sofera fawada apparaté be wombe le feddende fu fa keba beydro famu baylta taguji haruna konateo secrétaire général kesso o wonko haade isaka yatra keddena mamad samaseu
non a fait une mise en place
kabaru jingo biro kesso mi gondi yela amane huncande hore yimbele syndicat amo o golle arane mum kuncata hore yotade lam ko be be ballam min der kabaru jande e famu chauffeur en tagal dum jottoto mangal par en so police be so gendarme en yela min ngara totun tira hakillaaji bangal la dabreji kasindinaadi noddango ngadam mi fewde yimbele amen be be anda wede kala wattu so be noddama warde hawrude e kabaru jande e tinna huncande do hore so yonugo kambe chauffeur en kanya pranti en belta sifa golleji mabbe di
dof changer leur méthode de travail
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarte kabaruji region ngaji meden to yorosoto sukabe chapant nayon puddi altinere jabbinde jande do dabare yawnile fanda famu jande nendo bedo sukabe latto hono yambinobe li nukuji kesenade sukabe be jangalina yokkubi jande yo SNV leedi Netherlands hokki jawdi ndedo jande le lewru hurundu an uri milioji didi gadaade le kaaki janginirde fewde e janginirde nay le commune logo le region kay yo walde rewbe joodi be franci noddirtende logo lambe hebi ngodo hakkille e wiuma wombe e walde de ka yo yambinde jande sukabe de bibbe rewbe nokku o fu buri fu horsinede jontere jappinde du hono walde njole en suku tadala les cercles kitato be dokki yimbe mabbe ton lana ambulance fa yafino no faltinde rewbe soyibe tangade bangamayo fa keba mosala yo do kadde le dido kabaruji kedde hedade fa hande yewtere mane yeso en tawde jangu
sido tamani